Zambia suka be do mbawi tawde le mali fu e mangal mudo en juuti be sanen lanni ki jammat mi do joddi do Ousmane Niali Buli usuno nyalirta
jettoje Allah way galo
alhamdulillah en gadan dawli leedi ndi yolando wartil jam e deejere do nokko yolando mo il battane meden do tay pugal be bonay wattu jungo ma yaade mbosso jeltana nabe kabaru ju kon tonko
baru en kala hala suka be jokkolbe darno be rewbe le circulation wiide ewan dum enna dum holtam yede ana wada sanne le capital leedi meden di en kalandu hala degi degi je habe andin be don kolitan en hodo woni nafa modon na kelongo noddirje rubrique portrait en jang kala hala ka bo debbo goto ngado golle suder yakko o debbo ana woni tumbutu Musa Agma ha hawana hala hala makko en timina kabaruji haro calde
aywa hali hon kabaru sukabe jokolbe darnobe bomi dile circulation de usu
sukabe jokolbe hewbe wonno darnobe rewbe wattu joni ole circulation wiide yewan dum ben
wobbe du koliti wakati dum lato sababu jart ko nayri bangal accident ngaji kanye ko nan die mudum fa keben famtar kedden momor samase ko sita sidibe
bama ko do surbaabe hewbe holti wiide na torra sanne bangal taguji worbe yokabe won holti be dum do sambina jati raf holare
ayela jok
ko yi kamina jappo ko darni kam ko wi kam hokkamo nimur am mi e miro dan dum wana tagu lobbu sabe ana wa itude kolay do wadbe ko heewi sabe wala non wadbe fu wodiri o yi gam min jappo o noddi gam min wara salimi o jatti inde dan e babba dan o wi gam kasi wala debbo lobbu
ko necce manyere
susu loge be hulti wiide hultinde anyamu dun neddo e le situation bangal halaji kewdi wana fe hunde mu winde kedana bangal mudun brima e liddiko o susu loge
a raison de l'audace
wadbe yogabe ana sina jati holude gidal mu en roobe yogabe do tatidin mi de mila dum wana hunde ko sab dum wana ta sabe wadde accident ji do tatidin sab neddo goto dogino an wa wiide kan ewan dum fa wara gompina goddo kasin yeso mudum
fe ko nyi quelqu'un qui est devant
won holtibe di do torraji di wana tan fawdo rewbe worbe yokabe dun na torre
di do kabaruji fana hay hebede do bem meden ande tonnabe ewi compte meden dum won twitter mo noddita nyaloma hando x Ousmane Niali Buli Festival Ogobanya wattu joni en garan halde ton dum degi degiji habedi wobbe duno dirido masque dogon Ousmane Niali Buli
di degi degiji be mo enerta e ledde ana anda san le lenyol habbe kambe andimbe finata e quality wide e sirri jati won e modon fabido en fam anniko adamande le togo kadjar meden mo bankas gondo do wattu hebini en do faccitango Mamadou Sama Sikou e sita sidibe
to nuku kortal finata habbe Ogobanya 2024 kulentereji kewdi mo inardi ledde jorde na jeyaton e wi Sekou Dolo gondo e nuku o dedo kulle de jogiri nafani ana han jati dedo be do famu e majje
les statut que vous
verrez kulle ji nasadi yedon yo juude wonton e debbo goto won ana nyaako Allah du ana holitida beemu tagal mudun te kulle nasada to yeton gorko ton peyo arbe non ma wardo moobe jomirabe ande sab a tawam be de jogi tiakur mebbe ko fina tawam mebbe moobali mudun puccudu yo hune jon dawla sanne
ki e animal de prestige
seydou sidibe yo antiquaire ibirdo wasulu e wi mako hana fi de do kulle mu inrade ledde jorde de fonde e toruji
jamante
a yimbe ko he ana soda de ledde mudinaade ta wala sabe wadde dum tobbi yogodo ana soda dum sabe ngardunde le ciudum en tan pe nanal mudum
de do kulle lingal do kortal jonobal festival finata wa habe Ogobanya lati sababu jamane hunde darne ton koyde mudum adama dele tugo hebani dum si jotama ni
wattu jonen jaram fale sa haledi medin nokku no dirtede mena kabe bi hi ilale jonte jabbino de fu ngalure den udda usu
non jati wolta wede baru batte mudon na sukabe jokkolbe wombe le nokku kolti wide golleji fu ba wadde ko ma hibude hen hunde Haruna Ibatan yatara woni horeje conseil régional jeunesse menaka omo andarte kan ko be leydi meden di Pierre Dabere yalla otti dalan hebene jogala kede ko Mohamed Ag Isefaitan do faccitango sita sidibe
la situation actuelle impact
wati anan tidi joni sabi golleji sukabe joni ko heemudun darkin gidile lewru mars hitan 2022 tidalan satti le lam amen do sabi daba amen ko heemudun wujjama to yimbe lonbe hite ben do sabi so hayabe ko heemu en fuditi wande jagoji e dogonde mobla nanal mudum bamde sappo didi lewru janvier wertan nyol man handen tatti ko heewi an uddalel region menakado dudu tidni kulleji yogaji sabi golleji ko heewi darkina hannen mede tewtura lam tinno fi adabireji faabo yimbe ko jodi le lamu menakado
de population de la region de menaka
famminde sukabe jangobe kabaru journaliste ya ko jande do wure ko nayri bangal kabaruji peneji dum woni faana jande andinde fedde nde noddete bembere waɗi ni fewde e sukaaɓe janngooɓe nokku noddete ikawo usu
neɗɗam ɗum waɗi ñannde talataare no gatati lewru janvier ndu kamɓe sukaaɓe l'école ɓe janngooɓe jannde dowdor ɓe njetti ngoo hakkillo faa ɓeydore en faamu keɗen Mamadou Samba Sy ko sita siɗu ɓe
ewi lanndinni ɓe ngal ɗo kawrotal yala ɓeydande faamu janngooɓe e lanndinde ɓe banngal haɓo kabaruuji ɗi ngaɗa goonga non holtiri Aboubacar Diko dunke ko wiyete factiking
ɗum gollan amen jaati wadde hono nde jannde ko natto saabe famude sukaaɓe l'école ɓen kutteji kabaruji boni yettede nde beme ande nde yalla kamɓe to caggal hannden ɓeɗa heɓa andude nafa muɗum fottade ɓe heɓine kaaki ko fawtoɓe wadde lugalnguji faa hettino jamare kabaruji gomɗin ɗi ɗum hunde ko nafata sanne
janngoɓe ɓe jetti sanne ngomijo e wi maɓɓe nde ɗo jannde famu sembinan bawɗo golle maɓɓe yalla hinade journalisiagal e ligu warata ko
ɗum natto saabe hannden meɓme famina sukaaɓe l'école janngoɓe cuu l'école dow dowji journaliste yaago ɗum waran ɗo nafa amen ñalaɓe warande saabu neɗɗo wiɗo kañum journaliste an hano wattude haqqille parti teɗɗala jogat an toon parti bonalaji joga an toon waɗa ɗum e gollal muɗum hono ko naari bangali ɗum kabaruji nde beme andede
mistin wiide ngal ɗo kawtal yo banggal projet yeeli o gollirde bembere
ɗum naɓata e yewtere meɗen minimag jangguinde sukaaɓe jaam e deƴƴere ɗum woni fana sisili ñalawma keƴƴanaɗo dow jannde moɓe gadduno alal bar ƴaɓɓinode noga e nayyi lewru janvier hitande 2024
fanda o ñalawma bar holtam wiyede yo hollitinde golleji keɓaɗi waɗede e daranade du e golleji e garoji waɗede e banggal jannde
on ɗo wattu fuddoɓe kolliti wiide ko yaata cuuɗi école ujunere e temeɗe joyyi kañum udda le leydi mali ndi usu fa keɓen famtade keɗɗe Mamadou Samba Sy ko e sita sidiɓe
silla fatoumata sisé hoorejo gollira humanide jannde baliki en kañe ɗemɗe leydi ndi nawtorke ngal ɗo kawrotal hollitinde ko heewi ne heddi gollede
les programme
kulleji jangguide ɗe jolman hannden nafa muɗum hewtta yimɓe ɓen le watti joni saabi jaman ana sugina hannden do kulleji heewɗi ko naari banggal yeriwunde leydi nin sa ƴeew kasin yimɓe gollinoɓe hoore mu en ko heewi en golleji mumen waɗɗeta ken wodi musidɗo yogaɓe du ana hassindini hannden e ɓamede le gollal gouvernement
e de collectivité et de l'état
ewi Ousmane Almoudou keƴaɗo haala syndicat musel en 15 octobre sisli cuɓaɗo o no jogui nafa sanne le alhaali leydi malindi
mbeɗa andi hannden saabi ɗi kulleji bonɗi wonko saabi so yimɓe lomɓi hiite men ana heeɓa semme ɗum saabi so yimɓe heeɓi faamu sanne wawan haɓirta yimɓe bomɓe ɓen o seseli ana jogui nafa sanne min warame hollita daroga amen le ngal gollal yalla leydi mallin ana heeɓa hewta leydi ni fo e banggal muɗum jannde yo haqqe suka fo e da muɗum
gollirde leydi ndi humaninde jannde baliki en e kañe ɗemɗe holti wiide gouvernement o na wonde imadaraji hon canggol hoore telaji ɓili ɗi kabaru jannde
ayo Ousmane Niali Boule tamaɗa andi debbo cuudowo ɗum woni jamɗe
aya mi meeɗay yiide ɗon ka nanama wiyede wattu joni o kaabo debbo goto wonto tumbutoto omo waɗa o golle
oɗo kaabo debbo mo noddire Fadimatama Hamman Yattara omo le gallurɗo waliyaɓe temettato e capantato e taton leli wattu joni o wiyomo yiiɗi oɗo golle du ila omo famɗi fa keɓen famtare keɗɗe Mamadou Samba Sy ko e sita sidi ɓe
e dow duuɓi makko noga e go'o darande métre goto e piccal capanɗe joyyi e ɗiɗi oɗo jangguiɗo le nokku institut formation professionnel IFP diré faccintini min no o fuɗɗiri oɗo golle o
mi muuji ngal gollal suudugol jamɗe saabu mi tawir toon babbaɗan guiddimi pamaro ɗum won golle makko no o waɗi gurgal makko fou nde ngal gollal suudugol miɗa waɗa ngal gollal ana fota duuɓi tati hannden miɗa waɗa golleji galle fou caggal muɗum mi wara waɗa ngal gollal ndu
hono kala golle Fadimata yiide caɗɗele oɗo métier o ka ɗum foi tawede o felliti joctitade kawar muɗum
mi wona client sanne tofon caggal muɗum jamata ko heewi muɗum ana ittanaga gollal ngal ɗan saabu ɓen wiya kan ɗum wona gollal debbo mimi joɗɗiri wadde kulle fou yalla client amen ana welto ele golle ɗi waɗanmi
hakkille oɗo jeeɗo tumbutu hinade no fewiri golle muɗum yata fe caggal gilli ko gollata ko o waɗi noddango fewde jeunesse ɓuuri fof rewɓe tinnade yalla añaji mabɓe
fande keddotole gallurɗo waliyaɓe temettato e capantaton leliɗo jokkiteɗen ko nayiri banggal haalde tarikiji
haalde tariki heɗi woni ko kalten haala mum toon hannden yo monument noddirteɗo flam de la paix aɗa andi o monument
wonko andumi makko seeɗa jaati usu saabi de mi yettigui toon
aya kanko noddirteɗo Bocar Mahalmad Dan Touré directeur kiɗɗo jeunesse art et culture holtin wiide o monument ana holti wiide dartugol jaam e deƴƴere keɗe haalaji makko ko holliti seyni fay keƴara men gonɗo tumbudu dow faccitago Mamadou Samba Sy
monument o moƴƴinama banggal am jogo fere hewtogol jam dum wadi dum lamu Alpha Omar Kulare e kanye John Rawlings Mogana garbe ga enne ritinde nokko nokko mu inama e do jawdi pabotobe mali denno munino o dum mudun tonga yite so yewi faga dum sere madi ndi na wudi kaborde tewde mu inara de sima dum fufu yala honti yukugol kaborde tawotobe den garbe hinnaade hewtogol jam tumbutudo andorno munima o yo nokku mawdono sabi anli madi ndi kulenteji kewdi hono birongaji gando nokkuji di yambreji ngadete denno hono inde mun holiti yite hewtogol jam
de la paix
dum na batay en birki sembe caldi nayri bangal 8e de final jaga boule leydi mali ni ngadan ka hawrude e leydi burkina faso ndi le ko warta ko solo do jabi usuf
hay non jaati go yafata hakkunde de leydi didi nedirtede as nona
non jaati
o macca na hani wadde de talataare chapantati lewru janvier du stade amadou gon koulibaly ngalure korogo kawd o match fu yan quart de final
kanko andana kabar fiugol bolomo do dirte mamadou soumaré o holliti de do leydi didi fusa e pide mudde an nandi ta wattu juno hor wadde so wihi mali na wa hebude le hen galuna mali na waawi burnude pide mudun de ke
Le match contre le Burkina Faso.
Fire ballon ko warta wada hakkunde leedi Burkina kay leedi Mali to naton pirte tidna sanne sabi leedi Burkina sa iewdum kambe fiobe mabbe ene waawi sanne be holliti al haaliji lobbi le o kan sa iew jaati misali fele kan rawne be natkel neybo leedan 2017 kan ko wada Angola be natkin tatbo be haana yebede sanne gaddo tawede fu leedi Mali ndu an haani wadde imma draaji sabi de gube didi fu tewtan no bettirto e 8e de finale heba hore ko bur tewtere tan leedi Mali heba hore sabe ne pire ballon yu hono final be fiata ko fe goto jabta samude homa fu milan hebde yarre yeso
comme une finale ne se joue pas elle se gagne
bordo kadu de kabaruji kikida ko
ousmane nyali boul do ngarte haddude kikida ko do kabaruji meden de mbien joti sukabe do mbaw tade le mali fe mangal mudu fadde ndiafino kono bandino do e ser journal mengal ana war e tamashek